wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ciraaq ayaa sheegtay ciidamada milatariga ee dalkaasi in ay yihiin kuwa u adeegaya shacabka reer ciraaq, isla markaasina waajib uu ka saaran yahay ciidamada inay ilaaliyaan dibadbaxyaasha iyo hantida guud iyo midda gaarka loo leeyahay. Bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ciraaq ayaa lagu sheegay in ciidamada ciraaq dhammaan qaybahooda kala duwan in ay yihiin kuwa u adeegaya shacabka dalkaasi oo ay jiraan dhinaca shacabka mar waliba. Waajibka ciidamada ammaanka waa inay ilaaliyaan banaanbaxyaasha, ilaalinta hantida guud iyo tan gaarka loo leeyahay, ka hortaga wax kasta oo khalkhalgelinaya amniga, iyo in la adkeeyo xeendaabyada ku xeeran kuwa soo gelaya ee isku dayaya inay amniga khalkhalgeliyaan iyagoo ka faa'iideysanaya duruufaha jira, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi. Warbaahinta dalka ciraaq ayaa sheegtay in laamaha ammaanka iyo kuwa milatariga ay caddeeyaan inay daacad ay u yihiin dalka ciraaq xaalad kasta, iyadoo xusay laamaha ammaanka iyo milatariga aysan fargelin doonin arrimaha siyaasadda. Wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ciraaq ayaa hoose ka xariiqday shaqada ciidamada in ay tahay ka hortaga falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka iyo in ay adkeeyaan dhagarta ay ku hayaan kooxaha soo gelaya gudaha dibadbaxyaasha ee khalkhalka gelinaya nabadgelyada. Hadalka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ciraaq ayaa imaanaya xilli warbaahinta dalka ciraaq ay sheegtay in waddooyinka waaweyn iyo fagaarayaasha magaalada Baqdaad lagu arkayay ciidamada milatariga iyo kuwa amniga oo si wadajir ah u sugaya nabadgelyada magaalada caasimadda ah ee Baqdaad. Dhinaca kale, bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq Mustafa Al-Kaadimi ayaa lagu sheegay inay mamnuuc tahay in dadka dibadbaxa dhigaya loo adeegsado rasaasa nool-nool, midda cinjirka iyo bambaanooyinka qiiqa tuura. Ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa carabka ku dhuftay in laamaha ammaanka ay ku qasban yihiin in ay sugaan nabadgelyada iyagoo aan wadan wax hub ah, isla markaasina ay ilaaliyaan xarumaha dowladda iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey dibadbaxyaal aad u badan ay soo gaareen aaga cagaaran ee caasimada dalka ciraaq ee Baqdaad, ka gadaal markii uu baaqaasi ka soo yeeray hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa sadriyiinta ee Muqtada Asadri. Hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dibadbaxyada iyo khalalaasaha ka alowsan dalkaasi ciraaq maalmihii ugu dambeeyey.
Dibadbaxyada ka taagan dalka ciraaq waxa ay salka ku hayaan diidmada wadaadka shiicada ah ee Muqtada Al-Sadr, kaasoo ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub ee isbahaysiga mucaaradka ay soo gudbiyeen. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in dibadbaxyadan ay ka qayb galayaan kumanaan kun taageerayaasha wadaadka maaragtay Al-Sadr, kaasoo u muuqda kuwo marba marka ka dambeeya sii xoogeysanaya, ayaga oo dhammaan hakad galeen habsami socodka howlaha guud ee dowladda Ciraaq, gaar ahaan magaalada Baqdaad. Waxaa kaloo la sheegayaa in banaanbaxyada ay hore xoog ugu galeen gudaha xarunta baarlamaanka ee dalkaasi, waxayna gaareen goobo kale oo muhiim u ah adeegyada dowladda. Dadka Ciraaq ayaa muujiyey bakhrinta ay ka qabaan in dibadbaxyadu ay isku beddelaan gacan ka hadal kadib markii ciidamada milatariga iyo amniga ay isku ballaariyeen guud ahaan wadooyinka soo gala aagga ay ku yaalaan dhismayaasha dowladda oo ay banaanbaxyaasha ku jiraan.
Xeleereyaasha arrimaha siyaasadda ee dalalka carabta ayaa ka digaya sii socoshada dibadbaxyada iyo xiisadda ka alowsan dalka ciraaq oo ay ku nool yihiin kooxo si weyn isaga soo horjeeda sida shiicada, sunniga, kurdiska iyo masiixiyiinta. Tan iyo markii xukunka laga tuuray Saddam Xuseen madaxweynihii hore ee Ciraaq sanadii 2003, dalkaasi waxa uu galay khalalaaso amni iyo mid siyaasadeed, kaasoo dowladaha reer galbeedka ay ku bixiyaan dadaal badan sidii Ciraaq dib ay isugu taagi lahayd cagaheeda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.